irona tikunyike na mbilu yanga hayi onge awusiboni tikunyike na mbilu yanga hayi onge awusiboni mina ndahakurandza utavuya rini tikurivale rini utavuya rini dale xana wange tsundzuka launga kona
Utavuya rini, tikurivale rini, utavuya rini.